yamde jeetati pawi silmaji capantati do e Dakar yonti wakati nantinde on kabaruji di
Aisha so
ko buri tenktude e kabaruji men subaka ha Senegal tagal de Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye ha jalti kaso hanki be kujiti e jandiyankobe ngam artude e joljole leydi ndi e der kongudi mabbe be jani Amadou Ba candidat lamugo jaltugol mabbe wadi e saha mo ganduda candidat be nani worgal woteji hore ya ko leydi badoji nyande nogas e nay ndu lewru hol ko dum wawi battinde e worgal he ma en gartu hen e der kabaruji men to Russie bibbe leydi ndi hinani e wotegi hanki e aljuma ngam subtade horejo leydi ndi kono ko wotede Vladimir Putin folata ngam ardade leydi ndi e der duubi jeegom garoje ko ni woni badi kabaruji di joni joni jaccinen teddube hedibe RFI fulfulde on calminam bisimilla mon e jonde men kabruji do leydi Senegal tiagal nde Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye njalti kaso hanki be kucciti e jande enkobe ngamartude e joljole leydi ni e der kongudi mabbe be jani e Amadou Ba candidat lamugo mo PDS tumi e bunde mabien tottude njenari bondi fade e nyaawobe suudu tambin dosgal leydi ni Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye duttani den tumande ketone jantore Fatimasi.
E yeso jeni yankobe be Ousmane Sonko hulliti wonde so neddo hani wullitaade sabu gede suudu sariya leydi ndi conseil constitutionnel ko kanko Ousmane Sonko kono wadani dum
parce que liñi telon moy nañu fexé bo
projet no wonde tiadele amen ko ebore nde heba candidatjo ete dum dañama ko dum wadi non bede ero Senegal nabe fof yo gondu e teyri sabu so tawi conseil constitutionnel eti pelliti didi walle tati e dedo balli yimbi fof poppi ina mbi conseil o wadi golle mum yobe pam ina wadi hen sahaaji won ko somo tonder waddi jango to tawi on conseil wodi ga hali e jencudu woteji di o timbe be duttu e FLDB yen jaru hen sese e hakkilantagal
nanci andak tay ak dal
nde Ousmane Sonko jofni ko Basirou Diomaye Faye candidat makko suuti kongi na halano Amadou Ba wuru noto gollorde mabbe e poi domaine e saha nde be gonditon
quand j'ai appris qu'il était
nde tinminde wande hombo tuma e kede ngenaari bondi e kadi mawdo mo rutti wadi dum candidat bimi ma taw ko hebe gandondiri mi dandi san so tagino ko min wonno Ousmane Sonko wadata hay hunde sabu yimbe ne gandi ko dum woni golle mudum kurum saabi yimbe beedi haton jinde ngam hebde hen ko laabi kono kala ko waawi hen wonde fof yeso ma en gandoy
dira ce qu'il en avait en ana été un jour
ngal huccondiral e jayniyan kobe be adi e orgal wote Basirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko be payi jigen chor ngam jokkude golle Fadimasi Dakar RFI
tiagal di kongudi hidi Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye ciuti Fade Amadou Ba jogi be njubude orgal makko e mobudiral benno boko yakar mbadi cimtol ngam jabtade be nantini be ngala saha e tobe tolni do toppitade haluuji sukabe kadi di godani nyibaki e o saha woni ngoje mabbe tan ko yewtide besngu Senegal e hollude be njubudi mabbe ko dum beedi hen gol cimtol e dum be kestitini e rango e njettor fade e yimbe landa APR e mobudiral benno boko yakar e dental mumen dusde Amadou Ba ha polgu nyande eno gas ena ye lewrundu ha joni e Senegal keddot den jaltugol be dido hono Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye wadi e saha mo ganda candidat be nani orgal woteji hore ya ko leydi ndi jagar nyande no gas ena ndu lewru e Biol Cheikh Tidiane Sow tawagol ben e der orgal gal ena wawi wallude coalition Diomaye president e di sungoji kettoden moy fandu hala Moussa Oumar Bari
campagne ma change ni fi parce que son coco connaît de yimbi yimbi non sa nate campagne ma yimbi ngaremo ke de jalti ko tanke jomay fof ma change nature campagne ya re le kadi hundi su sudama jodi ko boy hay gorna na ni fi yalti yimbi be fof jaltata ndi en ngidi yidi dum bi en ngidi andidi no woni e kadi kamene parti ma be parce que fifti da jeri ki mama ist yimbi jinno Ousmane Sonko fo ma ngal yimbi ngandinobe jadi e jomane fo parce que Sonko kanyum jogi jomane kanyum e hore mum e me ma mbelte hene ma wal vraiment un boom dans la campagne du non kamene en chiri
to chadda hapo na ugol dereji ngam jeede sungoji hore ya ko leydi ni jaggaade nyande jeego ma lewru joyebur hubi hanki jamma ko timmi yimbe sappo e joyi yippe jamde lefo laamu ngun jojjini dereji mumen ene tawaye ben debbo goto duggal kandidaaji jogurde yaade e di sungoji andate ko nyande nogas enay ndu lewru Torisi bibbe leedi ni nani e wote gila hanke aljuma ngam subtaade horejo keso leedi ndi kono ko wote de Vladimir Putin folata ngam ardaade leedi ndi e der duubi jeegom aroji sabu haylundi yanke goto jogido semme tawaka e wonobe e jamde le folla lamu leedi ndi kettonen jantore Fatoumata Sissawane.
Di woteji hore ya ku Rusia wadoji ender balde tati futori jiboldu e aljuma, yeru podo ndire wadude nokeli goddi e fian e iuru de Ukrainia. Engal nyallal aranal, yimbe jetato nangama wonube e bonnude alaji wotirdi. E biol mejaje leididi, debbo goto kadi nangama Moscow, boto de hosunni nokure wotirde. Vladimir Putin ardi do leididi dubi nogay e nai, podo dran la mugun e kandidabe tato be ala chembe. Pelumdaki kadi hawande den Ukrainia, kanyung e jagu wonugu sabu landugol fi, lumdi yankangal e nder Rusia. Lumdi yankojo goto lamu Vladimir Putin, fala no do tawede e jamobe lamu hore ya ku Rusia, kandida ku Munsala. Lulia Navalnya o debbo Alexei Navalny, dari do ngam jokkitade cippiro modi makko, no didiris nabe yaade wota na kandida jo wondo wo harawona Vladimir Putin. E wote o kai Vladimir Putin heddade e lamu, ha e hitande ujono didi e chapande tati. O waway kadi jamude lefol hore ya ku lady o ardo ha e hitade ujono didi e chapande tati e jego, kautim minta don duubi chapande jeetati enai. Ko dum o wayliri dosgal leydi di e hitade ujune didi e nogay.
Fedde leydi adunaaru oni holli gojje mum e puskol keewgol pelle to Mali e cimtol banginaangol nyande sappo e tati lewru ndu o suudu daranindo haqqijine danke da fedde oni holli kulhuli mum e namdade Bamako hondere nata dingiral siwile be gollude de pelle pusade bamtude golle mumen hilifaabe Mali pusiji ko boyani ko pelle keewde ene hen tatal dewiningal sungoji e lamu yubbungu fedde kawral renouveau walla ni sema sande Imam Mahmoud Diggo e ko nandi hen teddube hedib ko do tongu den kabaruji di on jarnama e ketogol.